Shall tell the bodies of me, Rupa. Baby, come to me, your mama. You make a pattern in my life. Let me see, enjoy my love. You may vuka my bond.
When you sit up, sit down, I need down. Now, have you never been get down, I need bow. The pata wakika, kabisa. Nam toto, have you silly me, show my mellow.
Tafadhali, moyo na kukabithi. Wewe hapo, mimi na kupenda. Oa halali, tena na kuahidi. Wewe hapo, milele ta kupenda.
Kika kabisa na mtoto na vyo silimisha mamelo.
Tafadhali moyo na kuku.